that play Dublin's.
Jim Dabjus. Gums.
Ultimate Five Music.
Me go by the name Young Tazi. Yow them call me Young Daddy.
Young Legends.
Tinangala mochi kondi for 1 year. Mbatuna bwela no chinja nanzeli for 1 year. Wale kumbwa awanowe, pale kutunga wanowe. Nomba wa mona, kwa sombola. Ewale kwe wati ine, teti nkusunge. Upantusha kwe tefefe ya kukupa. Inesha kwe tefe ne chuma. Kuriwe na sasango kafechi kuwa. Nalifechi kuwa. Na 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 na.
Nalikwebele.
Nalikwebele tetekela wakana. Mulandu wale faya bafiuma. Ine nina kwa tano papata. Bati wasali la kusha. Neka. Nivelat, ufuna ukwele iwe. After wanisi ya neka ine. Pantusha kwete fefi ya kukupa. Inesha kwete fene chuma. Walinkene, ine walinkene. Nina kamba iwe, limba, limba. Nina kuuze we, limba, limba. Mba tunayenda nonisia. Lelo wapwela wani misinga.
Gums!
Na 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 na.
Boy!
Ya, yeah. Wale mbona shani, wale mwona kwa chita ya kabedaka. Mwona, ninewe walete ambapa. Nde salula ila life wale fwaisha. Anyway, opu ni guduko. Kukalale ta fwaisha nke kare koko. We party all day. Marwansh, we order all day.
Doctors.
Nomba pateti mbwe shenshita. Nalisanga wabidi ipo vyo nchita. We were together mumafta. So teti mwisha paya basa. Letado kuchambo na shani. Temu nguru chimo na life ya mchani. Bela kwa distance ifye. Uyo lina kwa bubombesha chapa mofye.
Flesh, please.
Jim Dabjus. Gums. Boy.
Zambi Music Blog.
Go by the name Young Tazi.
Young Legends.
Ultimate Vibes Music.